Top Records.
With the champ.
This is very dope.
Yeah, bangeye kuzakira nurangiza amashuri no gusaza ibyapa nanije ndugira mu mufuka bakufunga kadagiye nyanya na mito yuyu nari bufuru kandi ni kuba sogokuru numwe wanjye ni urukundo mbuzi mugabo ari kuba nyogokuru
Tindondo, subira komine guhinga za dodo ikwimya kanyonyo mu cyaro jya gukomata ku mupompo fata ijana ry'umucongo ni wabona nayo igishoro polisi za guca ibinono uraho sodoma gikondo ku isi na muho kibondo wari umwijuto w'igipondo n'ubuyi bwo muri mironko uri mu kageto k'icyondo kuri muvi ya gitina kimomo winera pipe na koro mukobwa witonda gatoro inono urataha gatondo n'izina rizwi n'abanyamarondo uribuka uncira karekre umisha ikizamini na teste twicaranye kuri deske waraborota amarojisitire ngenzi indirimbo gusa za rokesitire
bambwiye kuzakira nurangiza amashuri n'umusazi ibyapa nanije ntugira mu mufuka bagufunga ukadangiye inyanya na mito yuyu nayo bufuru kandi uri kuba sogokuru numwe wanjye ni urukundo mbuzi umugabo ari kuba nyogokuru
Irahenga amacongo na kashura cyato bakondo agahindu gatura rukoro mu maso urahicira isazi icyuya cyatoheje ishati wibagirwa ibyo kujya cacu gahunda n'uguhora cacu saba purize ngo ushyireho cacu turategita dushaka dara dusitara na kubona itara wari ufite avenire dore guswe n'amadozi urimo n'iminopoze gusenga wakanze pose of course umukobwa mwiza uranyita umusega seka menye njyagwe mbonyeho uruboga nakubonye mukabari utega tena ikofi yawe nawe irakujena ikanye ugiyemo wajugunye mu ndizi mu mfizi kudakura mu ofisi kari rase kaburaye kari hanye kari hazi kari tatse ibyari canze ubaye dadi orivoire chance man
wambwiye kuzakira nurangiza amashuri n'umusazi ibyapa nanije ntugira mu mufuka bagufunga ukadangiye inyanya na mito yuyu nayo ibufuru kandi uri kuba sogokuru n'umwe wanyemye urukundo mbuzi umugabo ari kuba nyogokuru